Unatufukuza.
Why?
Nimesema atusalishe.
Na mtu amezalia nje kwa hospitali yako.
Nimesema atusalishe.
Sasa tupoe groves tumsaidie bali.
Hata saba na gani nyeli tukarai?
Aliweza kukunja hiyo kitambaa chake na akapiga magoti akajisalisha. Baada ya kusalisha kuna mwenye alimpata.
Ilikuwa usiku na kuna baridi. Sasa huyo mtoto alikuwa anatetemeka. Huyo mama mwenyewe alikuwa anatetemeka. Juu alikuwa ana bleed.
Karudi pale nikamwambia wewe tusaidie groves basi sisi wenyewe tusaidia. Daktari yule aliniambia pale hawafanyi hizo services. Nikamwambia basi hizo groves niuzie basi. Akaniambia pana nyinyi tokeni. Kwanza alituambia na madharau sana akatuambia get out of here.
The clinician had a patient, had another child who had febrile convulsions.
So the only thing I say, we don't offer maternity services. If you want to deliver the baby, go somewhere like St. John's and get the service there.
We have confirmed that this facility is registered as a level 3B that should have capacity to provide emergency stabilization services. And due to that reason, the facility has already been earmarked for closure.